kilicho skrito
maneno ya kusikia siku upendi utambiwa siyo ishu ni atari usije kaya sikia mwenyewe umenisifia mwendo wangu wangamia taratibu wana darling usije kaya sikia usije niacha wakati na kupenda sana iwana we mini tafagawa mambo madogo kelele za kusemezana nielewe mambo waika sawa usije niacha mwenzako nitamisi matukio
Just Clinton, the African princess.